Yeah, yeah.
Download music on Sarati.
Oh, so by you. For sale. Singa choke, all those into see that in a singa be the winner. Malawi in the tickle of fool, no comela alias like a candy hooch. Single sick of the coma pomeles, and a comalawi cono acumalemel. Single sick of the coma pomeles, and a comalawi cono acumalemela. Single sick of the coma pomeles, and a comalawi cono acumalemel. Single sick of the coma pomeles, and a comalawi cono acumalemela. Comalawi cono singa choke, singa choke, singa be the winner. Kumalawi kono sininga choke, sininga choke, sininga pede wina. Kumalawi kono sininga choke, sininga choke, sininga pede wina. Kumalawi kono sininga choke, sininga choke, sininga pede wina. Malawi amandikala, amandikala, amandikala. Malawi amandikala, Malawi ndiwanga, Malawi ndiwanga. Malawi amandikala, amandikala, amandikala. Malawi amandikala, Malawi ndiwanga, Malawi ndiwanga. Nisikaya kumalawi, ikatafa mutandike kumalawi. Nisikaya kumalawi, ikatafa mutandike kumalawi. Sindinga joke tikolanga, kufaya kutone, kufuna juma. Sindinga joke tikolanga, kufaya kutone, kufuna juma. Pacha kwanu ni kwanu, chengo mwona laka njoka wele kwanu. Pacha kwanu ni kwanu, chengo mwona laka njoka wele kwanu. Pacha kwanu ni kwanu, chengo mwona laka njoka wele kwanu. Changwanu ni kwanu, changwa mwana la kantoka wele la kwanu iwe. Kumalawi kono sininga choke, sininga choke, sininga pete wina. Kumalawi kono sininga choke, sininga choke, sininga pete wina. Kumalawi kono sininga choke, sininga choke, sininga pete wina. Kumalawi kono sininga choke, sininga choke, sininga pete wina. Malawi amandikala, amandikala, amandikala. Malawi amandikala, Malawi ndiwanga, Malawi ndiwanga. Malawi amandikala, amandikala, amandikala. Malawi amandikala, Malawi ndiwanga, Malawi ndiwanga.
Download music on Sarati.